Aisha is a boy.
The team will be popping up, will be popping up, will be popping up. No one can go let it go. What? Na lelo what? What? Wacha tusapike kwacha. What? Kwacha iso viko mafi. What? Ina city mudi sat. What? Foko loko ni depart. What? Deo kwa la beti kwacha. What? Tago sumi nago mad. What? 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 Na lelo what? What? Ale tuso kote kwacha. What? Kwacha iso viko mafi. What? Ina city mudi sat. What? Foko loko ni depart. What? Deo kwa la beti kwacha. What? Tago sumi nago mad. What? 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 Fisuma fisuma, kose kuntu fisuma fuma. Bine ntu manjtuna, na mutumbo kumes too much. No one kongwa lete tandeka, so na ufu ni pasandefe. Been in business I one deke, chumi na kola miaka ndeke. Pange plani na chivo woko kulande padi mani. Notu wogu koponosha mira aido adi roja mila. Teti nshale aido kuno madila. Ningu fati chalo wadi wame, chalo na malame. Big money talk selo no mamanya na afo edilo. Midu mani wala hands on business I nomba lwala. Sinefoku wako kwa chivene na na vene bafya. Majority ready na mashoko funu vena bafya. Wacha, 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 wacha. Na lilo wacha, wacha. Wacha tusapike kwacha. Wacha, kwacha iso viko mafi. Wacha, ina city mudi sacha. Wacha, fuko loko ni dipacha. Wacha, deo kwa la vechi kwacha. Wacha, tagu sumi na kumad. Wacha, 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 wacha. Na lilo wacha, wacha. Ale tuso kote kwacha. Wacha, kwacha iso viko mafi. Wacha, hige city mudi sacha. Wacha, fuko loko ni dipacha. Wacha, deo kwa la vechi kwacha. Tiago sumi na kumadi. What? What?
Wacha mukalale. Tubaze tupange kwechi kwacha. Hey, boda tu boda. Sale kalende kumaoda. Tefuku wa dangote. Mane fulu dangote. Dependa penda fef chele. Shipo shipo zote. Mbiga babine. Shifula jigeli shapo na twende basi. Kumachani muku womba tieri shengoma.
Wacha, 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 na lilo wacha. Wacha, wacha tusapike kwacha. Wacha, kwacha iso viko mafi. Wacha, ina city mudi sacha. Wacha, fuko loko ni dipacha. Wacha, deo kwa la vechi kwacha. Wacha, tagu sumi na kumad. Wacha, 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 na lilo wacha. Wacha, ale tuso kote kwacha. Wacha, kwacha iso viko mafi. Wacha, wige city mudi sacha. Wacha, fuko loko ni dipacha. Wacha, deo kwa la vechi kwacha. Wacha, tagu sumi na kumad. Wacha, wacha. What? 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 Another day, another day, lali. Getting them in Oji Monawe. Self made search full of this. But we should have done stood at it. Mubanga Modi no bonfire. Pomo Babi go bonfire. Sparks Fili Baba. Gabi Lopo na Modi Baga. Mubila na Wichi.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Eric.com